Hey, sweet lady.
Yeah.
Can I have a minute?
Sure.
Yeah, I wanna talk to you.
Okay.
Hey, love, love. What's your name, shorty? You look so fly. My name is Mansuri. If you don't mind, to chill to big a story. I guess you're not your talker. You just don't worry. I wanna get to know ya. Nabiona ish wapi. Kukutana na weleo na ona kabahati. As I look at you, feeling so happy.
For
to
real?
Exchange number, to bank and make a kati. It in the corner tena, tena na tena. We can meet anywhere. Tapo pasema. Ila ukijua napoka ndo itakuwa vyema. Sina ni ya baya nawe, ni ya ni jema. Nikwibie kuchi kuchi hotahe. Tukiwa you kwenye roof ya vigae. Na manisha na chosema, believe in me. Believe in love at first sight and be my queen. Hala. Hey lover, hey lover.
Listen to me.
Hey lover, hey lover.
Listen to me.
Hey lover, hey lover.
Listen to me.
Hey lover, hey lover. Hili jibu lipo wazi kavipi baki na mimi mbeleni tuwe wazazi kibidi tuache kuzini. Umri unakwenda nahitaji wangu mwandani. Sitaji tena kwa player nifanye wako rubani. Unaonekana smart, mrembo mwenye brain. Nimependa lips zako na macho, god damn. Wanna make you feel good, feel alright. Asubuhi ama mchana ikibidi all night. Tabasamu lako lina nipa kiwewe. Staki muda wende rock nzidi baki na wewe. I like them boobs and hips, don't lie. Wapo wako wa acid na siyo wa Caroline. Hey love love, listen carefully. Jina langu liwa lako, Mrs. Mansuri.
Hey.
Namanisha na chosema, believe in me. Believe in love at first sight and be my queen. Hala.
Hey lover, hey lover.
Listen to me.
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 Baker Beats.
Double happened this one, you know.